Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu dukurikira, kandi kuri Facebook kuri radio yacu VOA no kuri site yacu y'ishatu radio yacu VOA.com. Muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi, nk'uko mwabyumvise rero, twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben. Iyo ndirimbo duhereho ni indirimbo ye iri muzakunzwe cyane mu minsi yo hambere yitwa I'm in Love, cyangwa se wishyize mu Kinyarwanda ngo ndi mu rukundo. Uyu muhanzi arategura igitaramo gikomeye kizaba ku bunani i Kigali mu Rwanda, kikazagaragaramo n'abandi bahanzi bo mu Rwanda no mu mahanga. uretse rero kumurika album yensha no kwizihiza igihamaze muri muzika mu bindi iki gitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Kuhanga bw'ibyuma bambwe ko bataramubona kugeza ubu ngubu baracyamushakisha, ariko tugiye gutangira twakire abanywanyi b'ikiganiro muri sanga kugira ngo mu gihe dutegereje ko aboneka barambwiye yuko abonetse bambwiye ko abonetse urumva rero ni bya bindi abya abahanzi rimwe na rimwe baza haciye akanya. Uganda Mugisha Benjamin Kaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Twari tukubuze rwose, twari dutangiye kwibaza uko turi bubigenze, kandi hano hari abantu banditse ari benshi bategereje kukuvugisha no kubaza iby'iki gitaramo. Usanze rero twahereye kuri imwe mu ndirimbo zawe zo hambere yitwa I'm in Love cyangwa se Ndi mu Rukundo. None tubwire iby'iki gitaramo biteye bite?
Oh, mbere na mbere ndisegura nakerewe na ndi kuri set, hari video turi gukora. Iyi ndirimbo yitwa Mon Coeur izasohoka mu minsi iri imbere. Muri make mwamamagaraga ndi kuri state ngira ngo murabyumva ko n'umwuka
more ariko birumvikana. ahubwo twanagushimiye cyane ko watuboneye akanya muri ibi bihe urimo no imirimo myinshi. Wakoze cyane kwigomwa akanya ko kutuganiriza no kugira icyo ubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bawe by'umwihariko.
Yego, nacyo rwose. Ya. Yeah. Ku gitaramo rero nk'uko bimbajije. Ni gitaramo kiteguwe neza cyane, ni gitaramo kinini, twibwira ko gishobora kuba ari mu bitaramo binini bizaba bibayeho mu gihe cy'imyaka myinshi. Ndetse gikozwe n'umunyarwanda, gifite concept ya one man show. One man show rero sinzi uko nayivuga mu Kinyarwanda, ariko ni igitaramo gisa nkaho kiyobowe n'umuntu umwe cyangwa kigizwe n'umuntu umwe, ariko nanone kirimo abandi bahanzi, kuko mu by'ukuri umuhanzi wese twakoranye indirimbo mu gihe kuva ku ntangiriro azagaragara kuri stage turi kumwe turirimbira abanyarwanda iyo ndirimbo twakoranye. So nubwo kitwa one man show mu by'ukuri nanone ni nka festival, kuko kirimo abahanzi benshi bakomeye b'ibitangaza bakoze ibitangaza bitandukanye. Ubwo wakwibaza umubare w'indirimbo maze gukora n'amakolaba zirimo, ubwo wahita ujenerarize ukamenya abahanzi bazaba bakirimo mu by'ukuri ko bangana, ko atari bake kandi batari gito, n'abahanzi banini kandi benshi bakoze ibitangaza bikomeye hirya no hino ku isi, mereye kuba abiwacu hano mu Rwanda. Ndumva nahera kuri Tom Close najya kuri ba Riderman, ba Kate Kavuyo, ba Bushari, abitwa ba Mike Kayihura, abitwa ba Kigundi, aba n'abahanzi bakomeye kandi ni benshi. Twajya hanze tukarebamo Otile Brown from Kenya, Diamond Platinum from Tanzania, Rema Namakura from Uganda. Ndumva bunga bo sofa ribo turi mu biganiro byiza byo ko concluding vuba. Kuko na Shiba twagiranye ibikorwa byiza twakoze, ariko ni kwa kibaruka, ntabwo dushaka kumuzana mu bitaramo none, ariko nawe twagiranye ibikorwa byiza byafashije abantu. So ni igitaramo kiri ndi kuri numva n'abangushubije gutyo.
Reka dusubire kuri imwe mu ndirimbo zawe yo hambere, tuguhe n'akanya. Ndumva ngira ngo ushobora kuba ukiri mu modoka, turebe ukuntu niba ushobora kujya ahantu, kuko harimo akantu turimo kumva hangaha nako gashobora kuba karogoya ibyo urimo kuvuga abantu niba gukurikira neza
kumukandara
reka Nadia tuzamurire hariya indirimbo indirimbo ikurikiraho
Nakurebaga umutima udahari Sinitaye kutuna wakunaga Niwa wenye kumye kwa wangundaga Waruru kundo nagabiwe dina nikwa
rya Amerika iyo ni indirimbo ko nahindutse y'umuhanzi Benjamin Mugisha The Ben n'ibyo zina rye ry'ubuhanzi turi kumwe ku murongo wa telefone mugarukaho mukanye ariko hari abantu bamaze umwanya munini bategereje bashaka ngira ngo kugira icyo bavuga hari Aster Kana na Mbarubukeye Thomas ikaze mu kiganiro muri sanga vuba vuba muvugaho muherereye mugira n'icyo muvuga Aster
ndabahe mwiriwe nje nitwa Steri Kana ndi mu gisagara cha Goma ariko sanze ndi umurundi
na uzajya mu gitaramo
nabishaka kandi nyene Beni nuko avuye ku murongo
arahari turacyari kumwe
ndahari ndakumva cyane
ari kubujumbura navuye mu ntara ya Bururi nagiye iminsi ibiri ngenda n'amaguru kugira ndamubone mirongo ibiri y'ukwinjira ngeze abera igiteramo baca baranyiba amafaranga yose nari mfise n'itike sinagize amahirwe yo kwinjira mu gitaramo ngo ndamubone uyu munsi koko byokoroha kunoshika ahazobera igiteramo ariko mfise ubwoba ko icyo gitaramo kizoba gihenze kandi nageze hano intego yanjye ari uwo kuzomwibonera amaso mu yandi ndacara umwana muto ariko hari indirimbo nakuze numvira ihiti ngo wirukire ugusiga ngo ugasiga ugusanga bibaye ngombwa araza kwikuririmbiraho wenyine apana yo mufite muri studio ndamushimire cyane napanze ikiguzi cyinshi kugira ndamubone kugeza n'ubu ntibirakunda kubera uburyo ubwo ndi kure ndashaka nk'umufana wiwe amukunda yadukorera noheli cyangwa akadutegurira nyine igiteramo cy'abantu bato bato tudafise uburyo bukwiye kandi turi kure icyumviro cyanje ni icyo hanyuma yarayiririmbanye n'umuririmbyi bita Pisira uwo muririmbyi Pisira ntitwigeze tumenya irengero rye mbega azogaragara muri icyo giteramo Pisira icya kabiri i Burundi hari abahanzi benshi kandi nibaza ko mubazi niyihe mbogamizi yo bihari ko mutarari ko atandirimbo twoba tuzi wo barikoranye n'umurundi byoba byavuye kuki bibaye ngombwa abanyishure ku murongo kuko aho ndi radio sindiko ndayumva
arakumva turakugumana rwose turakurekura ruka amaze kugira icyo akubwira
namutubiza right away cyangwa nategereza
ahita umusubiza hanyuma Toma yihangane nawe turamuha ijambo mukanya
icya mbere ni uko nisegura igitaramo twakoze i Burundi first of all Abarundi bose ndabashimira twakoze igitaramo cyiza i Burundi batwereka urukundo rudasanzwe Abarundi mora numva bafitiye umwenda kubera urukundo bagirira ibikorwa byanjye kandi Imana izamfasha numve ko hari ikintu nanone twagiye gukora kimeze nka kiriya nisegura no kuba yarahageze ahakagirira ibyago wenda ntagezemo uruhare ariko bitewe n'uko duhuriye kuri Voice of America ndashaka ngo uramfasha aguhe nimero ye noneho wowe numa nimero ye ndazareba nagera i Kigali nzamukonekitinga na team izamwinjiza ku gitaramo for free ku buntu.
Aha.
Murakoze Imana. Imana ibanteza igicume ndagishima. Ndagishima murakoze.
Baza kwicaza hano heza tuzaguha VIP. Juste kubera ko witanze ukaboneka muri interview. Ibintu by'Imana urabizi ko bibaho ntago twari tuzi ko turi buvugane, ariko I think Imana yabipanze. Icya kabiri rero mbona uko ntari bukurikiranye neza ikijyanye n'abahanzi b'i Burundi. Njyewe ndi umufana w'umuziki w'u Burundi kuva kera mu bwana bwanjye, nakuze nkurikirana cyane Big Farious, narayimubwiye tunahura nakuze Nkunda Kidum n'abandi bahanzi benshi b'u Burundi. Mwana n'imyandikire yacu twize kwandika indirimbo, cyane cyane tugendeye ku biti Abarundi bandikaga kuva kera. Igihe cy'Imana nikigera ngiye ibintu bihera bihimana, buriya nta kintu kiba mu mboni zanjye kitagere kitabereye igihe. Igihe gikwiriye rero nikigera nzakora indirimbo n'umurundi, kandi izaba indirimbo nziza izashimisha abantu benshi. Nkunda Farious uko nabivuze, nkunda Sati B, nkunda abahanzi batandukanye b'i Burundi, ku buryo isaha n'isaha ntabwo twabura kugira ikintu tugeraho twafatanya. Hanyuma kuri Priscilla nawe ari mu biganiro natwe na timu turi gukorana, kugira ngo nawe azaze mu gitaramo cyacu dusanye indirimbo nziza yitwa Ntacyadutanya. Igihe gikwiriye nzabamenyesha ko nawe yageze on board cyangwa se yageze kuri list ya line up y'abantu dufite, ariko deja ibiganiro byaratangiye.
Ngira ngo Aster Kana uramwumvise, urakoze cyane. Kandi nimero yawe niba nta yindi uri butange, nimero yawe hano ku Ijwi rya Amerika turayifite, turaza kuyiguhera The Ben ubwo akwemereye kuzakwinjiza ku buntu. Ubyakiriye ute?
Ayagiye,
ndumva yagiye. Reka twakire Toma nawe nyarutsa. Okay, Toma ntabwo turimo kumwumva. Reka dusubire kwa The Ben. Wari utubwiye mu kanya icyo wise one man show, uzakora igitaramo, mbega ni wowe muntu utazahinduka kuri stage, ariko abandi bazajya baza bagusangaho mufatanya, ari abo mwakoranye bo mu Rwanda, ari abo mwakoranye bo hanze. Ndumva ni nk'ikintu gisa nk'urugendo rwawe, nk'uko twabivuze hano ku Ijwi rya Amerika, rwo gutangira umuziki, kuva utangiye kugeza ubu ngubu. Muri make wavuga iki kuri urwo rugendo?
Yego, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri nibyo koko, igitaramo gifite concept ya one man show, ariko it's just bigger than ni kinini kurusha concept yacyo, ndetse ni kinini kurusha no kuba ari album launch, kuko kuri njye ni igitaramo nshaka ko nanone ki displaying urugendo rw'umuziki nyarwanda muri rusange, kuko mu byo duteganya gukora harimo ama tributes y'aba legends bacu bagiye batandukanye batubanjirije banatwereka inzira, kuko aho bashinguye ikirenge niho twakandagiye, kandi twahakandagiye bamaze kutubwira ko nta mahwa hari. Niyo mpamvu nifuza ko muri kino gitaramo tuzabaha ikintu nakwita nk'ikuzo. Ubwo ndavuga guhera kuri ni benshi ntabwo twaba nabavuga bose kuri uyu murongo, ariko abahanzi nka ba Masamba, abahanzi nka ba KGB, abahanzi nka ba Rafiki, abahanzi bakomeye bagiye batwereka uko ibi bintu bikorwa, ntabwo twari tubizi, ba Miss Jojo, ba Miss Chanel, n'abagiye hari kandi bagikora neza, hari abatarabivuyemo, ariko mu by'ukuri tubagomba, numva ko tubagomba icyubahiro, ndetse na tributes zihoraho, uko tugira amahirwe nkatwe twagiye dusanga mu by'ukuri ibintu barabishyize ku murongo. So dufite iyo gahunda yo kudisipurayinga urugendo rw'umuziki nyarwanda kugeza ku muhanzi muto nonaha dufite witwa Shemi, witwara neza cyane muri industry yacu. So ni urugendo ubwarwo, ni igitaramo cyiza kiziyemo concept zitandukanye. Ndumva nabangusubije gutyo.
Uvuze ko bahanzi baba banjirije baberetse inzira ariko nawe muri iki gihe hari abo murimo gukorana bakizamuka mu muziki kuki ushyira imbaraga mu gukorana n'abahanzi bakizamuka aho kugira ngo wibande ku bigugu uniko navuga
ikibazo cyiza navuga ko biterwa nuko nanjye nahawe ikiganza urumva ahantu henshi tuba tugera iyo dusubije amaso inyuma dusanga hari abantu bagiye batuvana ahantu bakatugeza ahandi nimba Ben ariwe nonaha numva ko mbikesha Tom Close ndetse na Alex Muyoboke numva ko nanjye ngize amahirwe nazahora nshingiriye extending my hand kundi muhanzi ukeneye support yo kuzamuka nkunda gufatikanya n'abahanzi bazamuka kuko numva ko first of all nizera ko mu Rwanda dufite impano zidasanzwe ndi mu bantu bakunda kugaruka mu kuba numva ko impano zo mu Rwanda ntago nibaza ko hari igihugu cya tujya imbere turamutse tugize all the means we need challenges ziracyari za zindi zo kuvuga ati hari ibyo tutarabona hari ibyo tutarageraho in terms of means ariko if we had all the means I think we'll have the best musician the best artist mu rwego rukomeye cyane so ni mu rwego rwomba numva ko ngize amahirwe nagira uwo mfasha bitanakuraho ko na byuka mu gitondo nkagira opportunity yo gukora n'umuhanzi ukomeye such as Diamond Platinum n'abandi ariko ntibikuraho by'ukuri ko habayeho opportunity nanone yafasha umwe muri bagenzi banjye bari kuza kandi bakeneye gushininga namwe na extending my hand kugira ngo numve ko ari kinanjye natanze ku mukuru rugendo rwe
yego mu kanya turaza kugaruka kuri icyo nanone cyo gukorana n'abahanzi bo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se mu karere kubera ko barahari batandukanye mwakoranye mubaze n'icyo bivugaho ariko mbe nihanganishije Joel Vizigiro ku murongo wa telefoni turaje tukwakire reka tubanze twumve imwe mu ndirimbo gace gato kimwe mu ndirimbo wakoranye n'umuhanzi uzamuka muri iki gihe ngira ngo yitwa Kevin Kade yakoranye n'umuhanzi The Ben turi kumwe hano ku ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone twakire Joel Vizigiro ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
nari mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma niho ntuye ego hama nisho nari mfite n'ikibazo cyo kubaza The Ben ndakuramukije ibira byose alo
Ben ngira ngo arakumva ari ku murongo
ego hama hari utubazo tubiri tw'amatsiko nagomba kunyibariza bivanye n'uko hari igihe tubona abahanzi bakizamuka aba bato bato bagira gucoka inyuma nk'imyaka ibiri mwaka umwe ukagira gucoka ibyo bagiye ukababura akarorero nka New Bosco akarorero nka nk'umuhungu witwa Afrique n'imbere ya Afrique hari umuhungu araho nawe nyine rakizamuka kandi umuravyo ubona ko afite impano none n'igiki bizeni mwokora kugira ngo abana bazamutse baba bataramenyekana bagiye kugwa nk'uko mugeze kugira ngo bagaruke mu muzika kuko nti kibumba yego kibazo ni cyane n'igiki mwokora kugira ngo abana nabo baba abantu bakomeye kuko urambye impano bazifite ibibazo byanjye n'ibyo murakoze
yego isubize cyangwa
ikomeza rwose ujye usubirizaho kugira ngo ducunguze uburyo mwese
so ni uko mbibona kandi mu by'ukuri niko njye mbibona ushobora kubona bibona kimwe n'abandi ariko impano zirahari ariko kuko urabivuze niyo Bosco arimo impano zitangaje twagize mu mateka y'Inyarwanda Afrika umwana w'umuhanga cyane uririmba neza nawe ni impano ikomeye cyane nibaza ko ndetse n'abandi maybe uta mentioninze ariko nibaza ko ahanini ni ibintu bitandukanye bigenda biba challenginga cyane cyane ko nk'urugero nka nk'ibyo ndabigaho muri statement yahoze mu kanya gashize ni tugize minzi dushobora kuba twifuza nta gihugu cya tuzi imbere mu kugira impano zitangaje usanga mu gihe baragize challenges zitandukanye wenda zifite aho zihuriye na management zabo ugasanga baracyashaka kuno kwiretruva uburyo kiba bakongera bagakora ibindi bintu byiza kandi igihe kigeze mu by'ukuri iyo nta zindi mbogamizi barongera bakagaruka nibaza ko nka Afrika aracyakora niyo Bosco yagiye muri Ghost I think niyo yibanze ubu ngubu nibaza ko kenshi iyo atari discipline itumye wenda nk'abo babiri uvuze rwose bafite discipline nziza abanzi beza kandi baracyakora ahubwo wenda nibo bakwiye no kureba ukuntu bagura ibikorwa in terms of kubyamamaza kurushaho kuba utabizi birantunguye kuko nka Afrika afite indirimbo nshyashya zitandukanye na New Bosco nta kwezi cyangwa amezi birashize asohoye indirimbo ya gospel so nibaza ko wenda imbaraga bazishyira mu kubimenyekanisha kurushaho naho ubundi abo batanzeho urugero rwose barakora kandi bari gukora neza ariko ntibikuraho ko nanone dufite ingero z'abandi nanone bahoze bahuye n'izindi challenges zitandukanye z'abariza management cyangwa se izindi z'ubuzima zisanzwe kuko kenshi tudiringa n'ibintu byinshi ariko siko twe twese siko tubivuga buriya tugira challenge abahanzi iyo our personal tugiringa nayo kandi personal life affecting a professional life for all the time ugasanga twige ntidufite n'ubusobanuro bwa twatanga imbere y'abantu se Ben ko atagisoba indirimbo kuko tutazi icyo Ben amaze iminsi adiringa na byo on a personal level so ndumva ari uko nabivuga ariko we hope ko tuzajya dutsinda izo challenges gahoro gahoro
reka twakire Mike Manishimwe ikaza mu kiganiro muri sanga aho uherereye ni ikibazo cyangwa igitego
aba murakoze cyane kuko mu hakara ngiye tuvuga duhere mu gihugu gisaga cyane Nairobi
na makuru cyane Nairobi
sorry sinda bafashe neza
komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo nyarutsa
igitekerezo nuko na teretegeye mu rurimi rw'iwacu umuhanzi wacu The Ben
nuko gusubije cyane
so n'umuririmbyi nkunda cyane nyine nuko n'umuturanyi ari n'umuturanyi wacu kandi turamukunda cyane
urakoze
kubw'ibyo n'amakuru menshi ifite no uvuga
urakoze cyane urakoze cyane Mike Manishimwe aho ngaho i Nairobi muri Kenya reka twakire Safari Imani Vedast ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
uherereye Safari ikibazo cyangwa ugitekereza wihuta
aherereye Nyamata mu Bugesera turabakunda cyane kubiganira mudutegurira kandi dushimiye umuhanzi mwadutumiriye uyu munsi ko muziki we uratwubaka ukadufasha kuruhuka turamukunda cyane ubwo tukaba twifuza ko ya kongera gushyira indirimbo nyinshi hanze kuko asigaye ashyira indirimbo zitari nyinshi asigaye asohora indirimbo haciye igihe kinini
Nibyo yaramaze kuvuga ariko avuga ati hari igihe rimwe na rimwe ubuzima bwite bw'umuntu bugira uruhare mu muziki asohora yaba ari kusohora vuba cyangwa se gutinda nibyo yaramaze gusobanurangira ngo
ni twamenya niba yari post wedding ariko noneho 25 rwose adushakire imiziki imyinshi aduhe turamukunda
arahari reka kwisubiriza
ndikwizeje rwose ngira ngo no mu mpera z'umwaka wabonye ko twahaye abantu indirimbo nyinshi kandi nziza mu gihe cy'amezi atatu cyangwa ane tumaze gusohora indirimbo zigeze nko muri enye nimba ntibeshye wenda ntanashizemo amakolabo nakoze n'abandi so biragaragara ko 2025 cyangwa 2025 izaba iri ishimishije cyane
oya rwose nibyo turagukunda
urakoze cyane Safari twakire ishimwe Nicola ikaza mu kiganiro muri sanga uherereye he ikibazo cyangwa ugitekereza wihuta ariko uri ahantu hari urusaku ntago turi bukumve noguma mu rusaku Ishimwe Nicola turakumva
Hello
Okay Nico ngira ngo Ishimwe Nicola yabaye agiye mu komeje kumva rero radijwe rya America kiganiro muri sanga turi kumwe n'umuhanzi The Ben mukanya waruvuze hari umuntu wavuze ngo indirimbo zawe ngo ziratwubaka ibyo jambo yakoresheje muri iki gitaramo muzagaragaza mute uruhare rw'umuziki mu kubaka umuryango nyarwanda kuko aseye nk'ugikomozaho bituma nibuka yuko tutakiganiriyeho ariko mu byukuri umuziki ni ikintu gifite aho gihurira no kubaka umuntu haba mu butumwa haba mu marangamutima haba mu kwemera haba mu zindi nzira The Ben
yego ni byo koko umuziki ushobora kuba kimwe mu bintu bike abantu bajya bibagirwa I'm sorry dore nagerageza gukoresha ikinyarwanda cyiza
no kugerageza
kugira ururimi rw'amahanga nshiramo rero
turafatanya ndakunganira aho mbishobora
umuziki rwose uri mu bintu bike abantu bajya basa nk'aho birengagiza in terms of ibintu bibubaka bakabikunda ariko ntibamenye icyo bibafasha ugasanga umuntu akumva umuziki yawushizemo afite good ameze
neza
ariko mu by'ukuri nabashe kwibuka kureflectinga se icyatumye mfiga good icyari kiriya uriya muziki maze kumva so rero mu by'ukuri biterwa icyambere nibwira ko ndi mu bantu bari representinga impact runaka ariko nshaka kuveba indi myandikire y'abantu ngeze kuri perezida ni ikirere mbasha kuko n'umwana w'imyaka 5 yakumva indirimbo ya Ben akayumvana na mama we nta kibazo bafite nta badategwa kuyumva ibyo rero nkunda kubishimangira n'impamvu ndetse n'abandi bahanzi beza
umurongo wa telefone sinzi ikintu wabaye ndumva umurongo urimo gucika sinzi uko byagenze ariko ubwo butumwa wari utanze nyuma ntabwo bushoboye kumvikana neza kubera ko birimo biracika kuri runo ruhande sinzi niba wakongera ugasubiramo iyo nteruro wari uvuze nyuma
muziki yari nyingi imitima ya uraka yeah. Hoya hoya nacha kumwara nacha kumwara shaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ijizo jose na mivone ye mugimu yabawela amarina ya sobantura urukundo mukunda sina zige na mora every time ye mora njiwe mora niwe
America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi indirimbo ni Habibi y'umuhanzi The Ben kwa ari dufite ku murongo wa telefone hanyuma network cyangwa serezo irabizana nkuko bajya babivuga ibiracitse none bambwiye ko agarutse The Ben soza igitekerezo ari muvuga nyuma yaho twakire abantu babiri bategereje hari Ishimwe Soraya Isaiah na Richard Livingstone bombi barategereje ngaho ijambo ni ryawe
yego and I'm sorry once again ndi mu modoka ndi kuva ku set ndibona ndagerageza kwirukanya njya mu rugo kugira ngo ngire ni ibiganiro byiza mu gihe wenda gitara bitarasozwa ariko nandi kuvuga kuri point ya y'iburyo ki umuziki dukora ugira impact cyangwa se ikintu gikomeye ifasha ubuzima bwa muntu ari nayo go cyangwa se ariyo drive kuri njyewe ntabwo nigeze mbaho nifuza gukora umuziki uzaza ukabaho gusa ugafasha abantu kubyina and then that's it nifuza kuzajya nkora umuziki uhora witeka ryose uhora wibihe byose ibyo twita timeless songs kenshi rero abantu bakunda kwirengagiza imbaraga y'imyandikire myiza imbaraga y'umuziki witondewe kenshi tukawugeranya n'umuziki tujya twita nyine w'ibidongo ariko ntanave abandi bahanzi ariko target audience zacu kenshi ziba zinatandukanye nshingiye ku byo nkora ngerageza gukora ikintu nifuza ko umwana w'imyaka 4-5 ndetse n'umubyeyi we bicaye muri salo bashobora kumva indirimbo nkoze bakayumva nta badategwa cyangwa se nta kibazo bafite mu kuyumva nibaza ko biri mu bintu ngerageza kwitaho ndetse n'abandi bahanzi bagenzi banjye babyitaho nibaza ko iyo movement yabayeho iri mu byatumye bifasha kuva ndetse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi intambara ikirangira mu Rwanda habayeho imbaraga zikomeye cyane z'abahanzi zisa nkaho zari zishingiye mu gushaka kugarura ibyishimo mu mitima y'Abanyarwanda bitari juste kubona iterambere n'iki n'ibindi byose twagezeho byiza ariko nanone no kubaho umuziki ubaturusha umutima utuma bahaguruka bakabyina ubibutsa ko ubuzima ari bwiza ubibutsa ko utuma bikunda once again twari Jenoside yakorewe Abatutsi isa nkaho yatumye Abanyarwanda bagira bahungabana biteye ubwoba ariko nibaza ko umuziki uri mu bintu bikomeye cyane byatumye mu by'ukuri Abanyarwanda bongera kwikunda ndetse bakagira na hope for tomorrow
ibyiringiro by'ejo hazaza
mu gitaramo cyacu nabwo tuzagira tu displaying ibintu byose bishoboka byatuma cy'igitaramo batazibagirwa kandi kigaragaza izo ngingo zose navuze haruguru.
Twakire Ishimwe Soraya Isaiah kaze mu kiganiro muri sanga.
Barakoze Ishimwe cyane kongera kumva mu Duvana the Ben. Ndagira ngo ngaragaze imba mutima zanjye ziri ku mutima wanjye kuba mwabisemo kugira ngo mvugane na The Ben. Ni umuhanzi nkunda cyane iwacu n'inganda muri Kirehe Musaza, na gace gaherereye hafi ya Tanzania kuko iyo mpagaze inganda iwacu mba ndeba Tanzania. Ariko ngerageza kumva Sekino Music nkumva uburyo ki The Ben atanga message mu ndirimbo ze zitandukanye, kuko nge namukurikiye guhera 2013 segunda muri segunda y'umwaka wa kane. Aho ngaho nagiye mbona ubwo bari bazamu cyane baririmba cyangwa se atanga message, kugira n'uyu munsi mbona ko afite vision nziza cyane kandi ubona ko afite message atanga zifasha ku rubyiruko ndetse no ku bantu bakuze, ukumva ko byibura hari icyerekezo cyiza cyane cy'Ikinyarwanda.
Yego, Ishimwe urakoze cyane rero niba ntakwanzuranyije.
Yego.
Okay, reka twakire na Richard Livingstone.
Hala.
Welcome. Izi na uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo wihute?
Nairobi. Hama ugiye gusanzanga ndi Murundi. Ariko nkurikiranye hariyo kitse mwavuze ati icyo gitaramo kizabagira mu byo ku zerekeye vya genocide yakorewe Abatutsi.
Ntabwo ariko twavuze rwose wabisomye nabi.
Ariko suri nyumumenga harimo ibyo mwavuze yuko
twavuze ngo uretse kumurika album yensha no kwizihiza igihamaze muri muzika, mu bindi igitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide. So ntabwo rero iryo ni ijambo ryajemo gusa ariko urumva yuko atari ibyo shingiro ry'igitaramo.
Rero nyambari ko biri buriya bw'igezene turamukunda rwose.
Ni byiza. Twakire David ikaze mu kiganiro muri sanga.
Cyane nanjye maze nsa David Nsengimana, andikiye mu Rwanda. Nambere ndasuhuza The Ben Saisa amakuru amakuru.
Amakuru meza, meze neza.
Meze neza ndaho. Ngira ngo The Ben nakumenye kuva muri 2012. Mumizafuse ubasha kugukurikirana, nize no gukurikirana cyane, yaba mu ndirimbo zawe, yaba no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uko ujya umwikoresha mu by'ukuri n'urugendo hagiye kuri kumwe cyane n'urubyiruko wagiye duha urugero rwiza, aho twagiye hari amasomo amwe twagiye tukwigiraho kugira ngo benshi barabinze n'uyu munsi iyo bafashe urugero rwiza rw'umuhanzi batanga urugero kuri The Ben kugira ngo nawe urabizi rero. Kimwe mu bintu natangira gushimira ni uburyo ki wabaye role model for young generation, yaba abanyarwanda bahanze nyuma urabizi ko iwa superstar mu Rwanda na East Africa and all world barakuzi. Hanyuma ariko nk'ibyo nkagira nkaga bazokamatsiko nakwibariza Tiger B ese nk'iyibonye nk'umuziki wo mu 2012 na 2015 ukawugereranya n'umuziki w'2024 ese ubona iyo miziki ari imiziki imwe, ese ubona ari nk'ikihe bitandukaniraho
Nyarutsa urimo uratinda kandi abantu ni benshi cyane bashaka akanya.
Yego reka mbangure mu bice mbangura ikindi kibazo nakubaza niyibonye nk'urubyiruko uyu munsi ufata inisiyative ukajya mu muziki bavuga bati inspirasiyo yanjye nikura kuri bebeye ni urugero ese nk'iyo wabonye ukaba hari nk'uwagira gusohoka gusaba any support
how do you react urakoze David reka debe na gusubize yakumvise
David urakoze cyane ndagira nibuke uko ibajije nduba warumbajije difference y'umuziki ya 2012 muziki wa 2012 no 2004 nibaza ko ibyo byose hari difference iri muri sound dukora sound ya 2012 yari sound obviously ya kera ama software azaje ndo sound nziza kandi you know zisona neza kurushaho nibaza ko 2024 uramutse ukozemo fusion ya imyandikire wenda ya 2012 then you can have something amazing ni ari ndimo dufite itwa sikosanya umwayikinye kuri nge njanabwira kade ko ni igitekerezo kizagize kuko twafashe sound ya 2024 dukoresha igitekerezo cyangwa se ibitekerezo by'imyandikire bya 2012 nyuma byabaye n'irimo nini so difference irimo mu by'ukuri ni nziza nta kibi kirimo n'iterambere nyine nk'ahandi hose mu zindi sector hanyuma ikibazo rubajije ni si wanyibutsa ntabwo nibuka neza
yavugaga iyo ubona kuba uri cyo yise intangarugero cyangwa se bandebereho abantu bose yaba abahanzi bakiri bato cyangwa abandi bavuga bati dore umuhanzi abandi bareberaho cyangwa se twemera akavuga ati wiyumva umeze ute biguha buhe butumwa
biba mu hiwi natural na kimwe forsa nge kubyuka mitono ngomba ko ngomba kugira umuntu extending a hand to na ni nsa nkaho mbikora mu buryo buri natural ntago mbajije uburyo mbifiringamo ntago mbuzi I just feel ko ari ikintu kizima twese twagakoze umuntu ashoboye kuba yakisigaye extending ikiganza ku wundi yabikora ndumva ariko namusubiza
Yeah. Ngira ngo David aranyuzwe n'ibisubizo umuhaye mbere yuko twakira undi muntu ariko ndagira ngo dusubire kuri ya concert twavuze concert ariko ntabwo twigize turangira abantu aho bakura amatike ushaka kuzayitabira yayakura
murashaka amatike yayakura kuri stations za Tekno nashimira Tekno umuterankunga mutaguma wihanganye kuba nkuza nyuma abaterankunga kuri radio
ibyo bintu
ni ukuvuga ngo amastation ya Tekno yose afite amatike yacu hari shop yitwa Fly Mama Africa nayo iri mu baterankunga bacu nayo ifite amatike yacu ndumva so far aho kandi ni henshi cyane tekinira ahantu hose mbese imeze ahantu hose wayibona ndumva ari ibindi ni mu buryo bwa internet ni kuri ticket.com ndiyabona bisharinga kuri social media zanjye naho bahakura amatike mu buryo bworoshye ariko abadakunda
ngira ngo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bahumvise aho bakura amatike ariko dushimangire ko hano ku ijwi rya Amerika tutamamaza ntabwo rero The Ben yarimo yamamaza ahubwo yari arimo arangira abantu aho bashobora kubona amatike y'iki gitaramo twaganiriyeho reka dukomeze twumva umuziki mu kanya gatoya kubera ko umurongo nanone uracitse ariko The Ben turamwakira mu kanya gato
I will go down.
ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Rezo ntabwo irimo kutubanira, ariko uko biri kose ndizera ko urimo mugira ibihe byiza aho muherereye. Murimo mugana ku mpera z'umwaka, twegera umunsi mukuru wa Noheli n'ubunani. Indirimbo Why cyangwa se Kubera Iki y'umuhanzi The Ben yafatanyije na Diamond wo muri Tanzania. Ndisegura cyane ku bantu benshi batwandikiye basaba kugira icyo babaza cyangwa se bavuga. Ntabwo turi bubashe kubakira mwese kuko isaha ni nto cyane, ariko reka tugaruke ku murongo twakira umuhanzi The Ben mbere yuko twakira abandi babiri noneho tugasoza ikiganiro. Twakire Karegeya Le Innocenti kaza mu kiganiro muri Sanga. Okay, reka noneho dusubire ku muhanzi The Ben, turagenda tugana ku musozo. Tuvuze kuri iki gitaramo kuko dushigaje iminota nk'itanu, hari ikintu cy'ingenzi, ubutumwa bw'ingenzi wumva ushaka gutanga cyangwa se wumva abantu batacikwa nabwo mbere yuko murekura ngo ugende, kuko wanabivuze ko ufite byinshi hugiyemo ubwo butumwa bw'abarobowe?
Urakoze cyane. Mtuguma ubutumwa ndumva ni mburambura ndaba mbivuze, ariko reka mvuge nya mu gitaramo harimo a gift cyangwa se impano dushaka kugenera abazakitabira ndetse bose, and that will be revealed ku munsi nyirizina.
Bizatangazwa ku munsi nyirizina, izavugwa iyo ari yo ku munsi nyirizina.
Iza nagaragara cyangwa izanagezwe kubitabiriye ku munsi nyirizina, ariko ni Imana idasanzwe kandi bazishimira.
Ugize uti bose? Ugize uti abazakitabira bose?
Muri make ni bose. Nuvuga ngo ibihumbi cumi bizaba biri muri arena bizatanga bifite gift bazishimira ndetse bahawe na The Ben.
Ibyo bintu ko biteye amatsiko ra?
This is very basically exclusive mu rugo buryo. Noneho igitaramo bwacyo rero ni igitaramo kiri special, nkuko nakubwiye ntago niba dawo concept turi gukoresha yigeze ikorwaho before, ndetse na lineup dufite itandukanye. Bo ni lineup dufite uburyo izakoreshwamo itabutandukanye n'uburyo busanzwe. Ni ukuvuga ngo ni ibintu tutigeze tubona mbere. Nibaza ko igitaramo bwacyo kiri special, ndetse n'abazakitabira bazataha bari very 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 excited ku byo babonye.
Rero The Ben ndumva twakugumanye cyane, kandi wari watubwiye ko hari ibintu byinshi urimo gukora, ariko reka tugushimire rwose ko
ndisegura. By the way, ndisegura kuko gahunda yanjye namwe nayo nayubashye, and then ahantu nagiye gukorera set batangira batinze, connection yacu igiye ipfa ko nindi kwirukanganza mu rugo kugira ngo ngire connection nziza. So ndisegura kubakurikiye VOA, ariko nababwira ko mbakunda cyane, kandi I can't wait to see them kuri le premier janvier cyangwa cyambere kwa mbere.
Uko biri kose ndatekereza yuko iby'ingenzi twabivuze, kandi ibintu umuntu adafiteho uburyo bwo kuba yagira uko agenza ubundi iyo bije tubyakira gutya. Ariko hano ku ijwi rya Amerika nakubwira ko tutakuveba, nizere ko n'abafana bawe batakuveba cyangwa se n'abakunzi b'ijwi rya Amerika batatuveba, kubera ko ibyo ni ibintu twebwe tutagira icyo dukoraho. Nshimire rero namwe mwese inshuti za Radio Ijwi rya Amerika, natwe twisegura cyane ku bo tutashoboye guhamagara kubera umwanya utubanye mutoya reka tubasigire ino ndirimbo yo hambere ya orchestre Impala yo kubifuriza umwaka mushya muhire ushimira Nadia tahano bo refutanije bamfatishije ku kira telefone zabo kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukanya sa moya nigice nibwo turi buze kuba turi kumwe mu makuru yo mu Kinyarwanda no mu Kirundi turasubira rero.